narakoze wankuye ho imitwaro yose Giraga na mahoro ndetse n'umunezero abyiringiro twagiraga na mahoro ndetse n'umunezero bari tunaniwe
kamize aho niho wasande tuwohewe
mazuvuga ijambo ijambo ry'ubuzima riturema imitima imitima ibabaye mazuvuga ijambo ijambo ry'ubuzima riturema imitima imitima ibabaye Washimishije